Premium on zsnares.com.
Baby music. Easy on a fire.
Inumai kodi muli kumba. Ndinga seke njila zina voma kusindi masoa inu.
Inumai kodi mugumbu gila. Kuti muli njiana. Wina munati walako.
Kodi nyumba mukala moyo ana mangandan. Pomwe munafana kula ndila nindindan. Mafunso ndi wambili patisa kulisenka nileka ndigambe ndi Yesu. Ambuye wangandinu munawazi wa mayanga sana kale malemu. Mwina anali mundu ochi mwapa masopanu. Koma kumulanda moyo china pwete getakamu. Kodi munaloa mjelusalema. Mwina munaloa kokugaena. Kodi munaona nana malenga. Mwina anu munango welu. Munali Diana Chichepele.
Muzigo muna siya mayanga.
Munali Diana Chichepele.
Muzigo muna siya mayanga.
Inumai kodi muli kumba. Ndinga seke njila zina voma kusindi masoa inu.
Inumai kodi mugumbu gila. Kuti muli njiana. Wina muna tiwa lako.
Kwe muliri mulungu wa misunge. Apitiriza chingiriza devwa sani tunke. Maleta nina mile mbela nishisi anafike. Ndaba mafuso nina fusa neos mna yanke. Nikalifuno ziba wae muna nisia so. Tinaluvia ya chani ndaba we reap what we sow. They say celebrate life when somebody dies. But when we think of you everybody cries. Dear mama, dear mama, I can't wait for the day and it is like kumana. Leto umilimba mwamuna samalila. Pati chikongo mutima cha ugulilila. Everything I have is all because of you. So it's only right I sing this song for you. And if all this money can't even bring me joy, then at least let me be a mama's boy.
Inumai kodi muli kumba. Ndinga seke njila zina voma kusindi masoa inu.
Inumai kodi mugumbu gila. Kuti muli njiana. Wina muna tiwa lako.
Downloaded from zsnares.com.
Deep Chronic.